books.
Siku mingi jo
Magi, magi.
Alo, body tena sapa.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nyuma piako blessed. Hali ni cheki gram, akapenda. Na kani text, anadeku kam, then akam, doni kam. So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, usi tense baby girl, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo.
Ala, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Tunojo unanga form, ukijipaka cologne. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu huni bo, ni madema wana do.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nyuma piako blessed. Hali ni cheki gram, akapenda. Na kani text, anadeku kam, then akam, doni kam.
So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, usi tense baby girl, kuja ivo. Babe kuja ivo,
magi, magi.
Ivo ivo ivo,
magi, magi.
Babe kuja ivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeo kuja kwangwa kitaka mandri domingo. Juniko single, juform zangu indos. Mipiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jing jong. Pua kuredi na shanta kuchezesha ding dong. You hear me hit song, ati luku best. Ataka umetokia na vest. Na na manifest kukupenda kushinda yo ex. Baby kani test, tukikuja kwangu basi tech. Juu kifika unezapata niko na the rest.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nyuma piako blessed. Hali ni cheki gram, akapenda. Na kani text, anadeku kam, then akam, doni kam.
So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, usi tense baby girl, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo.